spread this music.
Mm-hmm. It's only entertainment. Easy, superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa.
Inundia foja, anazi ni Jay-Z. Ana mwajeba Gen Z, fana wala get it. Iwe ndibato sama kote kuma Gen Z. Ndima superstar tu iwa. Pide ndia viki hiho ha. Dine ndi klasiki kuma tiko nka. Nimbu ngati muri anyesulu si flow pa.
Yeah, kuli super jibuku, super my hell. Super boy inendi superstar. Muta kwela jigulu, dola jimuru. Mikoze gulu inendi superstar. Gusuda public since with a private jet. Mafana mwajeba sunga figure by nje. Ndina jito piti nila level ya nje. Olo undide sunga ene ngari nje.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa. Superstar, superstar. Kufana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa.
Very good, very good.
Sunga ndije heta ugasa.
Titi don gamba. Musada we ghetto ina samba. Kuchena mpasha sabato ndi Gucci balamba. Gari moto njota manga manga ni malamba. Baby girl, she's very demure. Utakala iweyo bra, what would you do? Wandi guli la perfume wa Chanel blue. Akuti uzi ya bonda lama zanga baby boo. Everybody wants to be a superstar. Think I get it now, ndizo pepa is who we are. I'm gonna make sure my kids are superstars. Kulowa doroba antu umango tiku wila. Chita kuta chili joso sata plan. Dine toko lili ya melida ame chakapan. Discipline ingaji mfana wa Japan. No pogo sogo mandi kujaso za Japan.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa. Superstar, superstar. Kufana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa.
Yeah, I gonna feel about it, ndi mayita. Ndika menya nyimbo, ima hita. Ndika pera stage, ndi mayipa. Ngate sindili shua, ndi makayika. Anyways, ina ndi superstar. Mujichewa, chuka star. Mfana wa samba, chuka star. Mfana wa vuta, chuka star. Bata.
Ho! Yeah man, yo. I'm an original, me too sick, you know. Hey, me na lazy, brother, me too quick, you know. Kuja ma beat, and then fana wa greed, you know. Ana wa kwa lembe, tama zinga ti ink, you know. Kuribu, yo, yo. Fire in the speak, you know. My baby, oh, but some plan in the thick, you know. Even that dance, so, come on, that music.
Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa. Sunga ndije heta ugasa. Superstar, superstar. Fana wa ghetto koma superstar. Kufika pa malo moto kuipasa.
Sunga ndije heta ugasa.